Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be onen jam eden goni hande ne aljumaare sappo lewru juliya hitande 2020 sappo jeddi yamna jabbori masima chapade na ejo Ousmane Niall bulde kabaru jira ganni kande do bogi jande do majere tata berde mouvement di 5 juin rassemblement des forces patriotiques wadi aljumaare hande sappo lewru juliya ndu ujunaaji himbe anangonno place de l'indépendance do bamako do fandarta yoppugol golle ibeka di ima daraaji ngadi le o wattu goto le kadde leydi meden di kanya e france majireji di anangada fajogabe do jibaaji mum en tedda le onnuko majere de watte so tobe ndiyam e fufulaaji hondu e nandoro mudo ana keba hen ciudi sedda barkan politi wi do mali do jaddi kobe anana autoro sukabe wadde dum en habotobe le video conference hore jogu bankal general pascal foko politi golleji di militaire e ngatta le sahi le sahengel yidi woni sembe kabaru jiki kida ko bismillah mo do heda ci jottamani kala to gondo li mari fu e mangal mo majotobe note ke noddango fedde mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques le ngol yaltugol horeb M5 RFP ndati e himbe pati ndewasariaji jokkina majerende faado horeju leydi meden de yoppi golle Umar Waykalo
himbel ujinaji jalti kikida ko sobi noto yi noddango M5 kani RFP do carton ngaji dibe jogino di be bi IBK imo do sandi nguro o wobbe dan borni sayaji be bi be ngadan ko mbayi furro e be darino arande place de l'indépendance hejabe de do pelle be fubi bami hala be kolitiwir sariaji biya di fati be ndew fe sariya goto mi ngadan no mi mbayi fur faado boda men kadi yalla o do gorkan imo ton non kanko madame Sika Diatou so o kolitiri wide le eti sappo dibe jaltini di be mi fati be ndewa kongi laamu o kasen nokkule kala do laamu o jeefu be jahan be nangaya lati di furdu be cakkoto fati fe goto debbo fa himmeji mabbe di kuntine hore kanko laami do feddinde nodir semas isa kawjim o wi ibrahim bakar keta saliki jaba debbe kambe majoto be be jahan to premier ministre gollato kanyi assemblée nationale fa yotto soudu ortem o wi kala nokkule narude bamako de fu be ngaran be udda ido dati be jaltinta bande siga so fanjotoda kay e nokkule keddi de fur le nde do majere wakande be kalano to halaji di nde kanko imam mamoud diko o yottaki ton tafen
Omar Waygalo non jati dubbe ngadi ko be bi tiagal halaji majotobe nangi primatir o RTM assemblée nationale kanya e pongaji tati di fu yogabe kubbi pine ngaji damgal sud assemblée nationale o RTM e majimbini do ndarta golleji mu ben malinkobe wombe franci kanya e likedde leedi mer andi keddagi tiagal e majere M5 RFP le region ngaji kay kulikoro moti sigaso kuchala yottade tumbudu majotobe ana u katono wide IBK ya e haaju mudun semede faire lamirakino gasiri me endarto yuppugol golle nadu kasen bibbe leydi mali andart IBK yoppo golle majere tata berde M5 RFP do bamako do himbe hewbe ana goni do kulol yogabe kultiwide ana kulipati majere de sakituro masiba yogodu holitiwide nafafu yenainde fabi dure den famu ken Umar Waygalo Ali Sissé
tirobe moto ngadini e cottobe ndiyam kanye cottobe sigreti fa yottu yo cottobe bunuje kanye singom homo fa no wonde hebude seeda mudun le do majernde wonde e wadde wobbe kolitiwi dan keb ujinaaji didi fa yotto ujinaaji joyi sefa le majere fur
majere ngado di fu bunuje mabbe le teme jeena teme jeego be cottata di e lokkandi yimbe jibbe fufuda di majere ngande fu mi soda boisson ko hewe yimbe fu njian jarte la sotta ila bete long na wakati midi yimbe landinbe majere waddanam ɓe ndiyam won himɓe yogaɓe ɗu coɗoɓe sigarete
kamɓe maju yiɓɓe kay ɓe kolliti wiide ko dartata faɗo a heɓirde no yafiri
yimɓe ndiyam sotta ɓeydade ɗum ɗu cottoɓe ndiya ana heewi miɗen wawi hedde teme joyi na ujunere ñalawma fu motoji kaybami parking miɗen wawi hedde ujunaji joyi sefa min mi cottowo bunuje so gonga o yimɓe ana sora ɗi sanne miɗen wawi hedde e majji ujunaji nayyi majere ganne fu
kamɓe sottoɓe tomɓe tawde wiideɓe keɓale hen fu woɓɓe kay kolliti wirso majireji ɗi gaɗi ana PLA hen jati
sakiraɓe on keeɓi faamu ɗum yo majirde majotoɓe ɓe kelliti wiide eɓe keɓa hen jibaji mabɓe ana tadda jaguji kewɗi gatte le majere nde e gartan joni e ko mouvement M5 nde ɗo bomako ɗo yogaɓe kolliti wiide ana kuli yogaɓe du kollitiɗe wala fulɗo no hettini ɗum ɓen keɗeɗen
Bete hande do bomo ko do ko heewi yimbe lebe fu njaahi golloyde sabdebe kuli majerende wobbe kaye du haday du en yaltude le beta ko farde majerende wottu mudu en yottade be koli tiwide majere le leedi ndi idum nafa yimbe lebe fur
chagal jumam yami bedo yimbe ngado be majerende leedi an han yoppitede fay huune wala to ko moddi leedi hande ko gollete wala kulol yimbe wajibi sabi fe goto anda hodo sakati to hen majerende ana tordi kan san fedde m5 ne intérêt montant do ganta le milo jan joddare so hallata woni dabare bawdo yaltinde me lawdo ci dalla min kam de joodi don min yata beedaade e mabbe sabi wana jabando golleji ko be ngatta
o don jottido le nokkule do mudinta moto ngaji mudun o hollitido mo fami jaati leedi ndian jogi tidallaaji du e tawedo fo yo yottoita ko le majernde kebbe kanko no dittido mo min jaraw mudino moto ngaji ko ba sifiddo hen
ngado gollude ngaso juma juula am mi hota galle am sabi mi da tawede hakkune yimbe ngado be murtanani mi horajo galle mi wawa waddande horan ti dalaji goddi so won barmere kewti ne kan joon latto ci dalla maw mo fu e yimbe hande naaro horem
mi tintinde wiide tan nokkule kewde uddama nyaloma hande o le gallure nde
horejo soldats en france barkan holliti alkamisare nde wiide do mali do jaddinkobe ana bama sukabe famalbe waddi dum ben habotobe le video conference general pascal fako holliti golleji mangal pat e ngata le sahengel e wi makko imadaraji di barkan e gollidibe mu ngadata ngadi fa lokkin dina sembe terrorisme be ben sukabe bamata joni ana ngada habotobe fa beedoro sembe sabi mursi habotobe mu hewbe umar waygalo
haldude yimbe lebe do beme andeli ecran ngaji ton kanko lamiro gubal barkan gal o holitiwi ley alkamisar jabbi non de do be gondi habude jaddin kobe be be an gondi e nawtira ton sukabe du mude en jottaaki don sukabe kindi faaka le majju o do general fakon o winde gube de tampi fu killa ka fe nawtira de sukabe du mude en jottaaki be pammini no kaborde nawtirte o beedli hen du wiide yo sukabe fulbe non o wi dun ne habude mudu an yurmini sanne le lebbi cakiti di micciti wiide barkan be di yimbele muuden le lefol sa hengel e be jaha uyna joyom e teme didon soldatsi e be tiakaale lefongol fu e mangal muudun be bi jaddi ko be bari ton du yo temede temede le botti cakiti do wadde nokko no dirte nok sort le leedi mutandi be kolliti hono be gondi habirde fedde no dirtende etat islamique ko grand sahara ko do general foko kidido kabaru jokkande laamu makko timata le fedde barkande ko erefi holliti wid laamu makko na han timmod le cakiti lewru yendu
Saria France e Bruxelles darti kasendu wujimo malinge no dirtar orkia tarware nange journal le parisien hokki o kabaru alal barende o kabaru lati do sababu fa udde kaso sapo le wuro mars jabe no do leedi France yo sabe o suudi bingel makko dewel abmudon kabaruji akki kabaruji covid 19 lam ko be bangal doktoren do mali do kolitiwide aljumaare handen himbe chapade taton e nayon woni be nyaw coronavirus nangi noga e njeno woni santanabe neddo goto woni keddido hen yudi ko natle leedi meden di warde jena e lewru juliedu himbe be nyaw o nangi yo ujunaji didon e temen nayo e nayon santanabe yo ujunere temen jagon e chapande njoyo be yo accay yo temeder e noga e go hono nyaw coronavirus o rabirta kedden ko studio taman hebi
Sijo tamani
Hono nyaw COVID-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tabe wana memondiral fe jati kamar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tabe e wana memondiral neddo fe kaakol fungol nyawdo memi sa sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dun sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
tamani a studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde europe
kabaruji mo le region ngaji meden puddera region segu ko yata remobe sappo be commune sante leke jande aljumaare de pawine do kabaru golle gese wi humti nembe do hore de jande yo fa hen be kullite sarti jimbo wadde fa be dro kebal janginaabe be kanyu en dunja cakito wonjang no kullita wa bal remobe wombe le gelle mo ben gal kawrital jande bal didi walde noddirte association de rijiki de la plaine de saint ouest e bi hakkilo mo do golida ONG jeunesse sans frontières yimɓe ɗiɗon golloɓe ɓe ONG IRC nanganoɓe jeegon lewru julie ƴaɓɓeno ndu holitama wiyade ɓe joppama alkamisare kenya to en songo to o kabaru hoorɓe ONG jaati en jokkiɗon e wii maɓɓe ɓe caggal koɓe joppa ɗum ɓe gaari bamako to gawo to hollitama wiyede kilogramme kanŋe ƴaɓɓeke coggu muɗum ɓeydeke ley balɗe caggitiɗe ɗe garam ko sotteteno 5500 wari fa hande 5500 e wi sooda sotte en yo saabe ɓangugol kanŋe nokku doddirte ɗo nataka yimɓe wadde yimɓe hewɓe naati joni e sottugol kanŋe ley gendi gawo ndi sakkiraɓe ɗo kada ɗi kabaruji hollitinde on wiide ɗi kabaruji fuu oɗon mbawi heɓude ɗi dow numéro amen whatsapp wassalamu.